Hey DJ Lighter.
Go there.
Go to Jai Bugat. Tugonyere.
DJ Lighter pon the yard.
Kipao.
Unauliza niko wapi niko rurasho Kini kanairo mind your business 254 Nani follow manze kama jiza disciple Rapa roundi mina kandanga kama chapo Kauna luga enda westi ikatuke mamboch Kani ngoma mina skizanga world boss Eti best rapper Kenya ni calligraph John Kaze nyukto pizo kora undi uko New York Niko insecure ile design ya sauti sol Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul Kwela nindere rendere rea la football Role model wangu manze sini breed a law Nikidai tumbler new press media joe Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro kelele za mkun bado zipasui cho mtu mina rang maze pipi na dior kelele za mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi situ ko jibaga jag tulienda wapi situ ko jibaga jag ai jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag tutauliza tuko wapi situ ko jibaga jag eh jibaga jag jibag na jag jibaga jag jibag na jag jibaga
Kiuliza tuko wapi si tuko jibag na jags Unajua kani kuroll mi rolling ina gang Vile mbogi joy mekrak wana tukompia na thugs Luku authentic kasi jimba ni lags Cheki kama ni shori napenda mwenya na ass Hizi mapongi na zi switch mana girls Shereni daily hizi pande na ni must Jibag wethe adisia na jag
Vroom vroom nime pull up na mrenga Kauja ni rada majina ni godi trainer Ni kung fu ni kicheki jo mamblena Kwanza mademza Wote na wateka Niko majag na keg ni black Niko majiba gajat na roll mashash Niko marau gota city niki splash makash Situ lijibanga jan Woko juja na nja Ai.
Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat hey. Jiba gajat, jibag na jag Jiba gajat, jibag na jag hey. Jiba gajat, jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat
Jibag na jag, mini fiat understand Walenjina kaimara mall, vile doze na kala clash Chrome car ni silver, body paint black Penga kikama na zima, kwani ni atatak Mabombo wajeta kama you, to shine, to bold, to rise Tufike mali range, ni undai, ki roll, ki light, ki Legalize, jaba ni green, cut the mask, ni kukwe the life Me and my friends, on the NZ Ndani ya Benzi, wa super ni ma Gen Z Boy like Muse, ma Shady, ma bestie Na cheki nyash, na jegi, baby kuja friendly Paipu, ma jag, zi usonga times two Ndani KU, zinakana shikuwa laibu Mboka ni utat, tutashindwa who's that Mashini heavy duty, nyuna dhani ya chini kuga
Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag Jibag na jag, totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag eh. Jibaga jag, jibag na jag Jibaga jag, jibag na jag eh. Jibaga jag, jibag na jag Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag
Chiki denge, nilipiki ya denge Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe, shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe, akiwa na malele Chiki denge, nilipiki ya denge Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe, shtaka likuwa njege Aliwakiwa matembe, akiwa na malele Kila siku nko madoni Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni Kipiga show ya pili na kula kapa miambili Show ya tatu na lipua na mamili Tati yeta kuna rapa na niweza Takuja na mwa Kenya Kolabo misitaki minatua doba genji Na kamuja kubali buda jua weni kneke Nili kusho drill na dawezi songa mbele No wanda izo lyrics hazinanga atamini Rudy Daro, brush it off ndo nitishi Lyrics head bazi kuna masters bro Niko hunting na mafia Piga tiki ni tegwiji Tunacheza na matiti kila wiki Wazi feel 50 junge usa kwa busy Kola juu ya maji aliruka mara 50 Cheki denge alinipiki ya tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele Cheki denge alinipiki ya tenja Kisema yeni lele na kati ya madenge Wota shembe shaka likuwa njege Aliwakiwa matembe akiwa na malele
Nimeeka lele malele kuzitoka Na venye tumezoza inasikikadi Europa One and coach nikipula puya wompa Lakini kama Isaac ayu 18 and over Nisa sita na ona kuna njeve Kejani na kaveve kisiza wrong rende Amelia jolipati wa mawembe Kapwa sura maembe na mwitangati muende
Chiki dengi alinipiki ya danger kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele cheki denge alinipigia danger kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele ahu dada nasema mini bitch kangedha ukibonga adiso sana kuswitch pum 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 mina tafuta the clip collab ndo na die to my beat niki come through at the chip niki kuja na mzinga na pita na your bitch adiso sama fala wanadhani mini glitch mashallah luku fisa kama yangu wezi glitch kani kuroga wezi banja sana jomi ndo the best bogey sport ya tutambui the rest niki come home ya punani ndo na tres ati luko na ini fisa ama fala wezi test mimi na mama joki sungi na kikres weni babi dhona kuliwa na best na ni breast face utadhani ye ni candy na tupa 1-2 kisha kuliwa kutesh iza mago shodo ndo the best peki anani nice anani kares cheso when I put to the test me na fanya the minimum na fanya the rest
chiki denge alinipigia danger kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa njege aliwekewa matembe akiwa na malele chiki denge alinipigia danger kisema ye ni lele na kati ya madenge wota shembe shaka likuwa njege aliwekewa matembe
Kilele alinipigia tenja nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chali yake ushindanga stenje ni kama ni msenge hakulangi kinembe si nikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa naweza chara 7 mini lightweight tukitaka unibebe oh no juma DM zimeja Anita Rebecca wanadai kunikafa wa Kanairo Sin City ala hiyo ni BBL au natural ma ama pink shy girl long hair big bum petty na real life uneza confirm wambo napendwa na wajaka sana sana walo lipaspa na wangezeza sauna pahali mina pelekwa nani sahi first class touchdown Zanzibari miupiga biz kama wa Somali kaubongi ganji unipati chikilele alinipigia tenja nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chali yake ushindanga stenje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwadi kinenge ukipapasa Neza chara 7 mini lightweight tukitaka unibebe vitu miu do ama dem wezi do wakidu basi ntawa out do times 2 when I tell you I'm a killer best believe I come through sickest in the game in the flu at you hapo Nairobi gossip in the prime time news hizo vibes out do ndo si die mind you boss bitch red hair new shoes bae mintafika sisi pikachu chikilele alinipigia tenja nataka ni msese nataka tu mbebe what a shame chale kushindanga stenje ni kama ni msenge hakulangi kinembe sinikabaya daktari wa madenge na wapea matembe na tibwa dikinenge ukipapasa neza chara 7
lighter
na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa na nikitisha we harakisha na niki kuita utaitika tusisumbuane juu hujafika na waiter shotu napima nje ya mallis na bado zijashika oh Becky with the good hair okay kabaya big bam bam oh hey tuko jingu nacheza maloje ukiwasha patia ule sanse baby my lover mapenzi undercover na ye kuwanda kama kuna another oh jing tangu jana sita Mi sitawacha
no, no.
Budget ndio blanda So dishi kwa kibanda Na nikifika unajua masaa Nikirusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika unajua masaa Nikirusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na niki
Mependanga machali tu fulani ajangile ukichapa bare jamo iko babole zikishika utatizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo Andele boy child anadai nimpatie ka family kama kabi na mili Tutuoitu habile misi dem wako settle my dreams si reality Kula kitu hungry
My baby my lover mapenzi undercover Na ye huwanda kama kuna another Jing tangu jana sitemi sitawacha Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda Na nikifika unajua masaa nikirusha unapapasa Na nikitisha we harakisha Na nikifika unajua masaa nikirusha
Dance kudonjo ni dance maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance maju, ini dance maju. Ati dance kudonjo ni dance maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance maju, ini dance maju. Nilimuita hey kuja straight Kilimani. So pali bambika nikisema yeni mali. Na hang na majika ni form to na kill. Kini doba safina ni genge imeti. Kabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free to keep up on a breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta Snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili dead twin sisters. Wanafanana lakini misi daiti. Flow kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real sure se kuchanganyisha. Napigi ya Shaquille wati dance la lisha. Ni dance ama juu. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kuna zungushia juu. Any dance maju, any dance maju. Ati dance kudonjo ni dance maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left kuna zungushia juu. Any dance maju, any dance maju.
Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Aki walai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma mimi minta choza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magi na niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazitoke na machaji zikituba.
Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Dansa kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa maju.
Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimbwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Kinare ni kusetie kifuaka. Nifado 2010 venye kumewaka waka. Mabari wakianza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama il classico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mdras na kijaba nimegeuka krimino. Nipate rubisi irori nilika slow. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa ay nini bro. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimbwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Lete kinare ni kusetie kimbwaka. Lete kinare ni kusetie kifuaka. Na zikishika sana utalia
zimewaka. Wacha araka. Chiki ukikuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukicheka apa utagandwa. Chiki masura zimebonda. Alafu akuna mwenye akona kidonda. Na bado tumetoka uko runda. Chiki zimerunda. Yo, niko deli kama ukedi. Nafanya warembo wote mtaani wana steady. Waki steady na walaza kwenye bedi. Kwenye bedi na wapiga mije lady. Machali wao na wapiga mahedi. So sick in the head because scared it. Meditation nipate kwa pedi. Already na steady macho ready zimefedi. Leta kinare ni kuseti ya kiwa. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kiwa. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Kana zikishika sana utalia zimewaka. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua. Leta kinare ni kuseti ya kifua.
DJ Light upon the yacht.
Don't mind me, wanini. Niko club na mapeng wanataka kunitesu. Sitens mina kamsa izi. Kata ina dai. Natenje ina dai. Lakini stoke minta kamsa izi. Sina ID. Na banza akiuliza we mshow minta kamsa izi. Ati sita, 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 sita. Ati ati don't mind me. Niko club na mapeng wanataka kunitesu. Sitens mina kamsa izi. Kata ina dai. Natenje ina dai. Lakini stoke minta kamsa izi. Sina ID. Na banza akiuliza we mshow minta kamsa izi. Nita, 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 n
babisiana ngia colors na between school na career ni kubalance cause I'm the big man with a big swag ningekuwa ndula ningeitwa New Balance between life and my school ni career bitch I made like 4M goja sasa DC niliomba sauti yangu ikuwe salary engineer sana big dog nikibakwa nasikia approach with a caution kama silencer kuna demu huku unje sezi manager na wanaanza kuniita ati caliber shots zangu zote kuwa loaded niko ndani big facts nigga ma zigzag nigga mgrani zangu kote kote utawainita niko kwa ndege kitu na beat ni timelapse na jet lag so I don't give a fuck
ati 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 don't mind me niko club na mapeng wanataka kunitress usitense mina kamsai yata inadai yatenji inadai lakini usoke mita kamsai nasi na ID na bonza akiuliza we mshow nita kamsai nita 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 nita
impress na kufeel na kufeel na hii feeling ni real na kufeel baby girl my miss
Got that 10
4 4 3 4.
Allo, Odijena, Saba
Mana, mana, tipsy G Che, wose magale this fast Lakini ndume before, socha nifungue vast Kwa vast nifungue raw, sezi cast, sezi pass Mash, mina dapo, baby girl indo rada Tena, let's go
Empress na kufeel, na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel, no mana na insist Empress na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel ndo mana na insist
Chaki, story za hatu waga risky Na mara most hizi vitu zishagi fit Na bado tunarisk, bado tunashika feelings You're just a friend, siku jota koti this deep Venya tuliklik, uka vibe, but I miss jui Sana kumis, kila tenkendaga missing Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen adu ya kina, will you marry me? Say my tipsy, if you can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable If you can't show love to me You can't be close to me Who can give love to me I am unlovable
Empress na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist Empress na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist
Empress na kufeel Out of 10 unakulaka 20 Na uni mada na hizo hips na majeki Hop on my whip ni kutembeze weekendi Plus unajua mini full G-Baby kukol, respect the call Jumi najua rada zako unapenda mafau na mku Na tuku show ni wewe alone Na wengine si watakizi sipendi Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshonie alone El Patron jo anapenda Sweet one Cinderella Come ni kumwagie madojo matenga Unapenda whip minta kushikia mrenga Na mshonie alone El Patron jo anapenda Mshonie alone
Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist Empress na kufeel Na kufeel na hii feeling ni real Na kufeel baby girl my miss Na dai unifeel no mana na insist
Download DJ Lighter mix it on www.djlighter.co.ke
Run the track
Like a boss
Nani mana, mana, tipsy G Spoiler 4-3, kuna like a boss Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo, kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo, kufinish kumalo Mana tipsy kufinish kumalo Na masani risky kudunda kudonjo Zon tuko on na tuko juu ya mangango Magode chok na ile kwela no 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 ukundo haga na haga Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha Zua tupisha rada Cheki lukala tipenga mara kwa mara Kuchanganya wa baba wapate tucheda He's taking you for lunch na you're taking you for granted Yani for money unapembuda kuna Ena band na ujakam sasa unangushia champ Peti FWB what the F do you mean Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Leo ni kufinish kumalo Kufinish kumalo Kufinish kumalo
Nikienza
kijo kwa beat me you kill me umada. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa wapua. Kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwa fanya. Check it kama niluku napiga diriba fresh. Na kili kijo kwa pori ni mejipil mabenz. Na kaka nika bounce tu lazima nika test. Na kama akuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tres adi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pake ni chill ni kisip yangu. Ha ati leo ni kufinish kumalo.
Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush. Kanapenda muko tu sema cash. Muko tu na mashash. Kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush.
Leo ni weekend na gala mekama. Na dining set ya na dining calf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapua ni wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda ukiwa, ninapenda ziki move. Your body.
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Moja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka
kadhaa tunasikia hu baby girl anataka tutu cuff. Anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku anataka this, anataka that. Tunasikia hu baby girl anataka tutu cuff. Anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush, kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush,
anapenda mukuchu, anapenda cash. Kama rada si ya pesa baby girl, uze mkache. Uwezi mkosa buku la weekendi na hagal. So tuteka joma buda maskoja wako na guap. Awezi panda mati eni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka tituka. Awezi
panda mati eni uba kama unadai ya kam. Na unasikia natoka wapi, anatoka Kiliman. Kapenko ni mada na mapost pale gram. Na unasikia nataka nini, anataka tituka.
Anataka this, anataka that. Tunasikia hu baby girl anataka tutu cuff. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Akika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu, ana blush. Kanapenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash, kanapenda mukuchu, nenda mukuchu.
Lighter.
Makwela wameiva. The TikTok divas, pretty face pia rivas. Lazima utaitisha ai. Makwela wameiva.
Siku foso nipenda, utansikize ukipenda. Bafile kuna enda, itabaki menipenda.
Mana Gypsy
neti kuna kwela pen, kwela wezi ret. Kwela ukiret, pigye 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela ukidate, lazima uringi again.
Makwela wameiva. The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha ai. Makwela wameiva. The Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Like a boss.
Double tap kwa content yako kapeng. Venye kame piga dance umecheki nika ten. Nati black chocolate ama white vanilla. Wote mina meze ya mate TikTok kwa diva. Akisijui walikose nini luku. Chivile woi piga watungeza mafilter. Na ring light kuisha chenye wamebakisha. Nitupsi kwenye picha. Slide for the B to the M. What a beauty. Suneza nita beast. Wako baby yara cutie. Ya wanna be your bestie. Nili kucheki gram. Nika penda. Nika kutext. Mina die kukam. Then ukam doni kam.
Neti kuna kwela pen. Kwela wezi rate. Kwela ukirate. Pige 10 over 10.
Makwela mapen, kwela wezi date. Kwela ukidate, lazima uringi again.
Makwela wameiva. The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha ai. Makwela wameiva. The Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Alo. Mina dai kusuka na sieku. Itabidi chali yake ajue pengi wetu. Kama simba na kawe masepetu. Mina taka kapu waka kuflosuku kwetu. Na dai kendi super crazy. Kadem kamevai na kakona jegi. Tuteke hama diva tuende kwa BNB. Alafu tutashare tuju wako wengi. Hawa super niga watanimaliza. Juvile miu shinda nikisimpuko Insta. Tamara macho tuzina niita. Kawera waga keki na kamenimaliza. Neti kuna kwela pen. Kwela wezi rate. Kwela ukirate. Pige 10 over 10.
Makwela mapen. Kwela wezi date. Kwela ukidate. Lazima uringi again.
Makwela wameiva. The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha ai. Makwela wameiva. The Insta divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha.
Cheki Ajad na Senya. Kadoni na Wema. Nikitakerio kikupia utalenga. Emi, Emi, Emiliana. Fige kondani weni wakina Rihanna. Almamudhi wakishika nangana amba. Minisundia kamute akima kwela wakamba. Misijalia jio kitani ramba. Kwa kwela ni peng mina kafungia kamba. Isto ni wako kuna peng sija tajo. Kila laba fuchafu na kuliwanga Natasha. Nitache my crush nime choose kunyamaza. Mkisema ngue next track na
mtaja. Neti kuna kwela peng, kwela wezi rate. Kwela ukirate pige 10 over 10.
Makwela mapeng, kwela wezi date. Kwela ukidate lazima uringi again.
Makwela wameiva. The TikTok divas. Cute face pia rivas. Lazima utaitisha ai. Makwela wameiva. The Insta divas.
Yo track usi doze niki flow na yo wave kama shark niki wapiga
how are you wase eba yuka dede yonesha watu doi kutiyo madre
baby cheza nami twende shika kiuno na matena zungusha zungusha tena zungusha
Mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili nopikisha bia An kuna dem Mwenye kuna dem pia Masa flani ekifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili na Selecta ni Rambo na MC nizi diambo Wanga mbaya sana akiweka go pato Miondoko mchezo nilianza kitambo Zile enzi kali akishikilia milango Nimekuja na moto design ya volcano Dandi ya kimat mina shuki ya kumasho Pate gude safi tuka seti na machaji Foreign Malawi weekend ni kwa nani Tumehaya gari weka wakadinali Cheki kwanza table search ulikuwa wapi Umoroto then umalize na okto Alafu nimekumbuka usisao ya ukunku Ini big tune kuwa beba karaburu Picha moja safi utazani sima ndugu John Falme mix zake safi safi Washa moja bigi manzenski efiti An kuna dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili nopetisha bia An kuna dem, mwenye kuna dem pia Masa flani ikifika na wachangamkia After scene kabaridi sezi nkatulia Weta leta mzinga mbili na Dem ni kuhanya akipata unagwarwa Sunday tuko church kwa father mini baba Dem ni msopa lakini sura ya mbanga Kwanza amenyanya macho zake dimanga Mali ni safi kuliko madha wangara Labda mpate gode safi itafaya mama Ni kuhai siku ya pili ndo inafuata Chai moto inatriga ngwele vuta jana An kona dem, mwenye kona dem pia Masa flani ikifika na wachanga mkia After scene kabaridi sizi nkatulia Weta leta mzinga mbili nopitisha bia Ayo
Wanjiru wedera ukiulza nataka Unakata Unataka Minataka Niko madi dizeni ya manyata Low form konyagi cake na kataska Usiluze nini Mindo master Meka 12 tunachanganisha madawa Mafala na rizarada na wagawa Niko maje kuliko magician Chiki mresha malalisha Nakini text lazima tanitisha Nakitisha lazima tafikisha After two karege na madame Pale siboka katenda mashio mabe Na mandegeza mabe Be, system na jide
Nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie divi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai tu relax, tukidishi Minji nadai ni kudigi, usikie fiti Nadai kukupin, maze usikie divi Nadai ni kuchiu, ni kubloka Big G nadai tu relax, tukidishi Minji Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti kwa kiti Takudigi tu viviti kwa kiti Maze huyu dem
nitamsesa. Kill na mavai nitamteka. Mr. Tijo mindo body bender. This way that way vile unapenda. Chacha kikudigi utabaki tukilema. Kushi akudigi akuwache ukihema. Mficha uchi hazai. Weka mini kupe asali. Mr. T siku wizi umeanza kuwa lonely. Si wachochi nimeanza kujinoki na juu ya COVID. Siko baya ni venye sina doshi. Awiti sunajua na kumind. Come home maze ni kusanitize. Na juu ya quarantine nimepata appetite. Manzi, manzi anachonga jaba kama ye ni rasta. Dai ni kudigi usikie fit. Na dai kukubin maze usikie divi. Na dai ni kuchuni kubloka. Dikti na dai to relax tukidishi kubinji. Na dai ni kudigi usikie fit. Na dai kukubin maze usikie divi. Na dai ni kuchuni kubloka. Dikti na dai to relax
tukidishi. Isha proven is kila ina wengi. Tumesha toshea kuwa blessed na banga. Ini best ku address maheta. Tumeshine wasichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean sheet bars na ni pen na paper. Ay, sikia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tuna kill me better. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice.
Pereka moshene uko. Sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must. Sini Gen Z tunafikaga wa fast. Hatuwezi miss unajua hiyo ni fact. Mbona una act nika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama. Miusi ni advice. 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 Miusi ni advice, miusi ni advice.
Pereka moshene uko, sina time weka nyaka.
Miusi ni advice.
Lazima nipige sherehe, before bana nizeeke.
Chaki, buda nime nyam nyam, po wako ki bad man. Nimesema nyam nyam, sijasema nyam. Chusi once na si twice, kitu kama maradas. Ilikuwa tam tam at first, but sasa si ni advice. Sindo yangu vas, 12 bas, kani das. Unalipa kachu, sijo karibas. Chunta kas, nanta biga pass. Kwa wangu matak, sauta love. Eh, si ni advice.
Unai mix na mastingo, unai mix na mastyle. Weji tope tope vilo nataka boro na dance. Ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance. Ati ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe.
Nishera, sabjindo kuzitoka. Mgu moja bakle fingino na inua. Na vile unazikwenda inaka unaijua. Mikono zote jushingo upande ukitupa. Ala, vile unaifanya. Shingo ikai upande nika unaikata. Ala, vile unaifanya. Ika nika unashuka na bado unapanda.
Kudundo kudunda kufinish kumaiki. Kubamba nipe dance go that ena eka stance. Unai mix na mastingo, unai mix na mastyle. Wejitope tupe vile unataka boro na dance. Ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance ati ati nipe dance nipe, nipe dance nipe, nipe dance nipe, nipe nipe kuwa bimisia style babili babili alafu nipe shabalala wa tege kijangili ni mastingo nipi hatari hatari unazikuenda zitokeka weza ni waka nistipe there mkono jo kwa air alafu una twist una twist una air nipe there right foot there alafu una wigo wigo nazitopa there nazi rakacha. Nipeza kichinku, nipeza wakacha. Sundeza kuzito, kato stress sakata. Kwa zona zibika, pika on, dosu na nipo. Kutonjo kudunda kufinish kumaiki. Kumbamba nipi dance, kutha tena eka stance. Una mix na mastingo, una mix na mastyle. Weche tupe tupe pilo, nataka boro na dance. Ati nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance nipe. Nipe dance nipe, nipe dance nipe.
DJ Lighter.
Wah, why you partying alone? Ah, mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form. Uneza, uneza achi tuko juu ya chrome na bashi me chrome. Alafu me for 10, for 20 tuko mandom. Mpoa na uguza anataka tende home. Na ifongo zimerunda niko juu ya jingjong. Unaskebeze imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki dasundo uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebeze imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo
hilo joki na sungu ungeze steam. Mana head bad mshibisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad mshikisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundo uongeze steam. Mana head bad mshikisha daily. Unasikia kweze imekana fini. Hakuna chakuboza pa leo ni kukana shi. Wale wa machukio shagizi wa mamganazi. Hakuna pako life leo labda watu bebe ji. Mado selecta na kuchungulia madoba sick. Kweze nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Aki walai leo stem ya dima ngware 6. Aki walai leo stem ya dima. Aki walai adima pema ndo best. Sick home ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwa gizi ya makres. Tunasikejo ni kufanda ladi leo stem ya keg. Mekoro wa minisota minekia doza test. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundu uongeze steam. Mana head bad mshikisha daily. Unasikia kweze imekana fili zetu sazi kana shi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi siya kivelo joki na sundu uongeze steam. Mana head bad mshikisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntokea area kuna form. Uneza ati. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza ntokea area kuna form.
DJ Lighter.
Pasha 4, niko class, niko class 4. Baby girl, anadaini, washe ndom. Shazi bonga fiti jumi, uku wa don. Easy N, wana try kuni cash form. Niko club, na magai, tunapass form. Na magali, wameva dong. Story gani, walai, swezi pass ndom. Niko chat, na magai, mindo pata ndom. Kikibini, walai, nina figalon. Unajua maizani, nafika home. Swezi banja, mta, mindo pata son. Easy streets, unajua, mindo melgun. Ukibanja, nani, unapigo boom. Kani happy my guy, ita chipa soon. Usi worry na life, ita chipa noon. Punctuation kwa life, na umatagun. Ni weekendi walai, zimefika moon. Na madiva wame chrome, nimefika zoom. Usi zime my guy, sunajua rules. Tunakata walai, hadi pike noon. Kani ndom, unataka na call kush. Easy end, tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapenda matycoon. Akijipa my guy, unacheza pool. Doki bend, unagrab, unatap good. Easy girl wanapenda ali bad goon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. Fast thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Nizo nini una tick tack nini. King ya mabuso mebeba scene. Una tick tack una tick tack nini. Baby una ass una tick tack nini. Hizo nini nuna tiktak nini. Ini ya mabuza mebeba sin. Anataka design inataka. Kwa na Nicola na juwa nilipata. Kuna vile form youtube na makata. Anadai jina anadai vitu rapta. Swezi ongezaga wala enda jibata. Kwa na Nicola unajua it's your first time. Hizi vitu gani wala enda kuwata. Bado tunakata na bado naitisha. Swezi ongezaga wala enda lipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaa ya saa sita. Sema mejibeba na bado nanishika. Bila naikata wala baby cool down. Singa ya kwanza ya pili ya tatu. Kwa baby girl uku waga machine. Ali nitocha ndo tufike mjini. Bila nazitoka walai siyamini. Nilita ni mpole mgindi ya mini. Shakuwa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Kini ya mabuso wamebeba sin. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Hizo nini, una tick tack nini. Kini ya mabuso wamebeba sin.
Yeah, mambichwa. Mambichwa.
Niko na bash kuingia kama na G-back. Na kumejaa sijui hata majina. Unaitwa nani?
Nilimaliza kusoma.
Anajibu vitu hata sijamuuliza. Ako na kipenje ndani imejaa manyongi. Ako na mambicho nasema ye ni bedi. Ushaichoma kasikia tumbo kwa mgongo. Unambebo kiamka ni ongongo. Simenishika na jana niko na dogo. Kumbe ni jaba.
Mambichwa. 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 Yeah, Mambichwa. Mambichwa.
Mados.
Mambichwa.
Kimbicho changu nimejengwa na pidi na sipei mtu na kivuta ni midi. Ni kimbicho changu nimejengwa na pidi na sipei mtu na kivuta ni midi. Mini odina, napenda dina, najigishe place kakisoga obina. Na leo kasina, raba minina, chimba rodi nye kisinyore ya loya. Staki story mingi mina dae kukukiamba na kaunge kuwa tiri singe baki shata pienga. Nilikufunga bao juni linyanyisha refa na budu ndo mjigituri na bado beneza.
Yeah, Mambichwa. 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 Yeah, Mambichwa. Mambichwa.
Mados.
Mambichwa. Mambichwa.
Download Dizelighter mixes on www.dizelighter.co.ke.
Nova. Nova.
Check my body go best. Shoot in control. Let you not even know my check. She does it do. She got the bomb make you less. Now to go zone. Now when you banana to na flex. So it's easy to mess. Let it on my best.
Nasema rom so ina bamba. Rom so ina bamba. Shabra ina bamba. Kino ina bamba. Nasema rom so ina bamba. Rom so ina bamba. Shabra ina bamba. Kino ina bamba.
Hey. Blunt ndo shin tunavuva ni dancer lyrical doctor ni buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi. Fresh Bob Mali. Fresh jamatawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juya kuki misi taki. Ni number uno bazu neza pulo. Poshini yangwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni ajab.
Zimbabwe mtoi ya mamba. Rasa ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba. Rasa ina bamba, rasa ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba.
Mkichanga doza chama, siko lakini mkichanga za mzinga. Nieke kwa hesabu, iyo mali ende chain chain. Nataka ni nyongi zitali, nieke kwa hesabu. Maji ya ugali imekuwa ya kuoga. Ini tabia ya maskini ya kiomoka. Mwalimu wa matsa lisema sieni mbali. Saina leta tension kama game ya manyu na senali. Msupa kambali na mimi yo ni onyo. Nikona kutuneza tafuna di kibogoyo. Aba tondo inabamba mapiano zina sound kama sauti ya ku.
Genge na bitch ya tibi tiki dogo tuki wa tips. Ingele doba ya wazing tuna katika hivi. Clap clap na nyabit tukisonga na rhythm. Tap tap na repeat ongeza ndani ma feeling. Kima big bunda ina bamba ina mata. Na umejituma unakata enda lap that. Vuvo kitaka kiramsha na tunashuka na madam. Denda ni big legit mamisu na kafiti. Mindo tips hivi jina taka situ shiriki eh. Na ni risky sana juni na big sana. Kushute zana we na kucheki sana.
Nasema rom so ina bamba. Rasa ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba. Rasa ina bamba, rasa ina bamba, shabra ina bamba, kino ina bamba.
Ati black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa tako. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Ni kuche ndogo juta kula kushoto. Usitake ku
Goda. Goda tena.
Ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda. So kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa tako. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Ni kuche ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango kwa wakando. Tunapikia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako washanipenda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa hii party, baby ko top kwenye floor. Joka na perform, joka na perform. Pick pocka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikToka. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best, alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano, yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni me apply, chali yake na mtoka.
Toto wa nyumbani, toto la home, Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top, kwenye floor, joka na perform, joka na perform. Pick, poka, napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomber.
Yuli deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni my zone ama dem 2. Ini hype kona version ya dang food. Dima medibiba bomba na kona tattoo. Shina kuwa wea cha leo ni tatefa tu. Genge true wa miangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye floor, joka na perform, joka na perform. Pick, poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big poka napenda kuzitoka. TikTok na konga TikTok. Big poka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Nilifanya shiro kuje kongwa teka bade cheleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejitonga. Na shangizi ni gani lipatiwa zayona. Yuskizi ya vizi ni kimboka na mabendova. Na guza guza jegi kithinya kuni kigonge. Na baki mini champe shiro usha ni soma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi maratatu kamgonjwa. Shiro na Nicole tupata ni saa moza. Mini pikia fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundi. Kwa nacheza kwa doja na juwa gani shukli before tuanze kubonga. Rowe sanyoro mine kudumera kasofa. Manduru zinatoka. Ah, Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavenye mina mchota.
Tulijua na Nashiro dunda. Kuna madhali kuja kanishoneza kusunda eh. Nitafute runda na itwa Shiro. But usikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know. Waze wako na pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka ni kisima. We, nazama, paka ni mze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda venye mina mpata.
Shiro alininoki juu ya lugha. Nilimsuka 1, 2, 3 akashtuka. Ah, kame ni changanya medula. Nashindwa ni msafere na kame beba duda. Kishiro weni wa uradi. Kienyeji wangu weni malisafi. Weni wa Kilimani na vile unakam lami. Bad girl, Shiro unapenda dhambi. Ah, amenishoni si stress. Akanisho
siwazi rudi ka ex.
Light skin, ama umetoka US. Karapenda vitu safi, yo nipatia head. Niulize, kuna haja nitafute mumama.
Haiwezi. Ah,
niulize, ukipewa vizuri bado unahanya.
Haiwezi.
Shiro meni rank juu ya stick. Shiro napendaga kimes kwa bedsheet. Ati juni na bojongo inatibaga fiti. Bojongo iko kazi kwa puna ni chini. Yakia nani uzaiona. Bojongo imekula mkombe rona nduma. Ongeza supu nzoti mina kula. Shiro, Shiro napendaga yangu lolo. Shiro napendaga vitu nono. Tengo kule yangu tekite na zamba mono. No you dig the masun kona let it dope on bosho. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona penda gavinye
na utaten kani rate mama joko best na mama ni bang bila dent nima pia kwa blend alini chiki gram akapenda na kani text anadeku kam jena kam doni kam so baby kuja hivo
usi worry baby doll kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo so baby kuja hivo usi tense baby girl kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo
ala kuna venye na ji feel complete tukiwa na wewe ndo nikuti my miss akinipa hiyo kiss mathematically breeze cheki kitu ya fast achana nole fiat ati tunakudai nilisare kwa tukote look best tukiachilia hit tumezota kila chom toka kite hadi ngong ha niko malin love kile kwa maji physically fit nime drip mini clip unajua unanga form ukijipa ka cologne ukislaki wezi no tushabadilisha flow mwaza kitu honi boni madema wana den out of 10 candidate mama joko best na mama ni bang bila dent nima pia kwa blend alini chiki gram akapenda na kani text anadeku kam then I come doni kam
so baby kuja hivo usi worry baby doll kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo so baby kuja hivo usi dance baby girl kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo
na cheki baby kuja hivo juka ni luku unapiga gana finyo na nikapua kazuri bila maringo na yeu kuja kwangu akitaka mande domingo juu niko single juu form zangu indoors nupiga gode na nashukisha na ino na zimeshika under the niteme ding jong kwa ku ready na shata kuchezesha ding dong juu hear me hit song ati luku best ataka umetokia na best na na manifest kukupenda kushinda yo ex baby kani test kukuja kwangu basi text juu kifika unazapata niko na the rest
10 out of 10 kani rate mama joko best na mama ni bang bila dent nima pia kwa blend alini chiki gram akapenda na kani text anadeku kam jena kam doni kam
so baby kuja hivo si worry baby doll kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja hivo so baby kuja hivo si dance baby girl kuja hivo babe kuja hivo 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 babe kuja
hivo like a book kikata walewe katika kuna deika ila na dema na katika kuna form flani wala isizipitwa form super flani anapenda kukatika niko na kapen wale gramo na lisa ila nikateni mabomu na mashisha chekia na perform wale klima lifisa utadhani when you check baby girl she a diva malawenzi meshika fine melanin kama indika menishika straight to Ibiza granddaddy papo cash money ama visa kukwela Johnny Peng ninapenda Mona Lisa zangu zimedojo walai zimeshika game niko viti magalu zikipa tini downtown every dakika napenda kukatika anapenda kukatika every dakika napenda kukatika na kukata Costa Rica every dakika napenda kukatika anapenda kukatika every dakika napenda kukatika na kukata Costa Rica
every dakika na kina kukatika mali mimi na choma zimetoka Costa Rica manzi akikao mimi nampaka paprika yeni diva pale ananimaliza hasta la vista mimi na visa zangu zimeshika utadhani kuibiza manzi akichita najua kusafisha kalongo longo mchezo wa kuigiza napenda napenda niko jaba sizitema sizitema yo denda kwa dera buda mimi nitaka tena na tena Niki rap, anadhani sikilebe Manzi amekuja, anataka tukube Pale kitandupi, anapenda tukube Anachen, anataka tukujen
Kukukwela Johnny Peng, ninapenda Mona Lisa Zangu zimedojo, walai zimeshika Game niko viti, magalu zikipa Tini downtown, every dakika Anapenda kukatika Anapenda kukatika Every dakika, anapenda kukatika Na kukata Costa Rica Every dakika, anapenda
anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up anapiga pick ndani nyumba na bado ananimaliza tukisikiza reggae tukibeba tukiwa matirejo dance kwa itune nikiroga beat so manze hepa si watu wana break up
ninapiga pick juu ya bed na mtumia speedy speedy last scene alificha ni kwa nini anajua baby wake huwa cheesy ni chini ya maji mimi umficha kama siri yeah kitema taxi kam hivi nguna kaa mimi sipigangu na baridi soko nikirudi ni tushatoka by jioni. So ukiseki guaranteed hunioni. Ukitaka mina bend down deceive it. Legs to the sky tuwachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Kanchi kandai mini wako amini. Ukitaka mina bend down deceive it. Legs to the sky tuwachane kwa nini. You need to mama sneaky linky. Kanchi kandai mini wako amini.
Anapiga pick ndana nyumba na bado nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirete. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado nanimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matirete. O dance kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Yo manze hepa si watu wana break up. Cheki mamazi nasikia tifu. Nukiwa ndip nizishiko kwa sisingizi. Buru buru nukugadelezi na wazinki mbratish. Na mangeus Johnny party Joe on a Monday. Pate jaba na mashash kende Tuesday. Pate nyole mother tiki dance. Ito Wednesday niki roll to mashash. Kazem pate party na Friday kazoze. Si uongo tulipata na soko. Meka mje mangoto na daye ni poko. Na bado siya mine mekute na mawiske. Na daye kende missing. Kende isi limze ali cash money. Pate na kimali nyotunge mali safi. Na geto kanibani unabatishwa na shati. Nikamba nane nipate base tano nane. 12 o'clock tuya sana piga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up. Anapiga pick ndana nyumba na bado na nimaliza. Tukisikiza reggae kitu beba tukiwa matire. Jordans kwa itune nikiroga beat. So manze hepa si watu wana break up.
Yo skia.
Hey DJ Lighter.
Madam na kudai, umedunga mini, na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai, umedunga mini, na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring light. Ndiyo msupa ato kunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personali wa meiva. Na bado nyumo napata mebariki. Ukitupa vibes kawaida wa uringa. Lazima fike bendo katike na madiva. Kizeni nimezoza imi baki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Nagani kwela mina daftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila do, kastori na kukanyagia. Kupanuka artiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Ending ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajitepa na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima bigi. Mina penda petit pia. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Na usipo chunga kama kiti eneza kukalia. Ala.
Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini na unapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua
lies, ime nice. DJ Lighter.
When you do it's not your time, here with her. When I'm here, the body side. It's not your time, here with her. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusao kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yonje ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, here with her. Weni ambie, ebu decide. It's not your time, here with her. We decide, counter change. It's not your time, here with her. Weni ambie, ebu decide. It's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, suniache. Unatu threat, utacha kazi. Siuache, unadhani tunajali.
Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, dididididam. You're so damn, hii dunia si yako pekee. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide, it's not your time, deal with that. We ni ambie, ebu decide, it's not your time, deal with that. We decide, counter change, it's not your time, deal with that. We ni ambie, ebu decide, it's not your time.
DJ Laita, take it worldwide for the girl them.
Vodu, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni pank, tupoa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa.
Okay, approach proceed na caution. Toxic, hii ni poison ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na dancehall. Kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana,
oh no,
azijashika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi ujipanguze jasho.
Oh no,
weni kibanda kwa hii soko. Ukiniacha mina suka budako. Kila sande uko simu kule sose na popcorn. Ah, na sio stiff, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa dibondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ah, ajali miaka bora form ya adabu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande si yako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana
DJ let her come light it up again for the girl them there.
Download DJ Laita mixes on www.djlaita.co.ke.
Hey yo, Metro Sugar,
uptown, downtown, mashup kila area. Naidai na iwai ndo inakuanga criteria. Ni piamu, ni mbichi, ni visa, ala. Sikiza kabaya kichatisha, ala.
Nika tuko F2, nditi, fina. Supermarket tubebe kama miracle za Jesus. John Minor, deka deka, massive. Kamzozo kazoze, matawi ni organi. Na kwa ni form ni kiani, kastana ni membo flani. Haga seti zisani, tazuka unipati. Pura disco siyani, predator ina usha taxi. Rasa napiga mbati, dishoto jani kaki. Stenje misilali,
silali, silali.
Njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Pisamo liona wapi,
wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi,
sahi, sahi.
Na stenje misilali,
silali, silali.
Njegia nataka ngapi,
ngapi, ngapi.
Pisamo liona wapi,
wapi, wapi.
Sungoja na kamsahi,
sahi, sahi.
So basi digi dikla, mbichi, wanda, mbichi, lipyo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla, mbichi, wanda, mbichi, lipyo, mbichi, shali, mbichi, iPhone, mbichi, nywele, mbichi. Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah,
hey, miss, fati, fati, unahima, wanda. Mi hide, mina, julia, takupona. Chrome jean, after shorts, ni kuchoma. Ni kuchoma, ni kuchoma. Hey, miss, fati, fati, unahima, wanda. Mi hide, mina, julia, takupona. Chrome jean, after shorts, ni kuchoma.
Big Bob,
ni kuchoma.
choma.
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich. Mpua ni badi shati bagi ndani g-string. Jana achieng leo kwa mbo kesho Christine. Yani mama lafu wife ya lafu bibi. Malika ni fisa, fika maibe. Situlisunda gama over juu ya dibre. Kwanda kani mbichi buda sezi zi ata inje. Uko only fans unakata ni kudi. Nganya kasi mbichi sezi panda yoni lori. More money, more problems uwangangori. Na uko daista ni nasupa kama 40. Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni.
Yo upenda nikiva vitu tight. Alafu aseme baby me and you tonight. Inama kiasi aa wesi dem shy. Na ni makali wacha stories are polite. Chiki inasonga left na right. Bisisi wirushe left to right. Kana toa form show tuko site. City girl anawaka kitu stenje misi lali. Silali, silali. Njegi anataka ngapi. Ulisema uliona wapi.
Wapi, wapi.
Siungoja na kamsahi.
Sahi, sahi.
So basi digi dikla.
Mbichi.
Kwanda.
Mbichi.
Lip gloss.
Mbichi.
Shali.
Mbichi.
iPhone.
Mbichi.
Nywele.
Mbichi.
Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Dikla.
Mbichi.
Kwanda.
Mbichi.
Lip gloss.
Mbichi.
Shali.
Mbichi.
iPhone.
Mbichi.
Nywele.
Mbichi.
Kila kitu mbichi toka juu hadi chini. Yeah.